Ingabe bewazi. Ingabe imvubukulo iyakusekela ukulandisa kweBhayibheli. Isihloko sanyatheliswa kwiBiblical Archaeology Review sathi, ngenxa yemvubukulo eyatholwa, manje siyaqiniseka ukuthi ongenani abantu abangu-50 okukhulunywa ngabo embhalweni yesiHebheru baphila ngempela. Phakathi kwalabo bantu, singabala amakhosi angu-14 akwaJuda nawakwa-Israyeli, kuhlanganise nalawo ayivelele njengoDavide noHezekiya, kanye nalawo ayengaziwa kangako njengoMenahemu noPheka. Kuphinde kubalwe ofaro abahlanu namakhosi angu-19 ase-Asiriya, aseBhabhiloni, akwaMowabi, asePheresiya, nawaseSiriya. Nokho, amakhosi akuwona wodwa avela eBhayibhelini nasemvubukulweni. Uhlu luphinde luveze abantu abangewona amakhosi, njengabapristi abaphakeme, umbhali kanye nezinye izikhulu. Lesi sihloko sithi, izazi eziningi ziyavumelana ngokuthi laba bantu baphila ngempela. Kuyiqiniso ukuthi imbhalo yamaKristu esiGreki ikhuluma nangabanye abantu abaningi bakudala futhi bukhona ubufakazi bemvubukulo obusekela ukuthi abaningi kubo baphila ngempela. NjengoHerodi, uPontio Pilato, uTiberiu, uKaifas noSergiu Paulo. Zashabalala nini izingonyama emazweni okukhulunywa ngawo eBhayibhelini? Nakuba zingekho namuhla izingonyama emazweni okwakuhlala kuwo ama-Israyeli, amavesi angaba ngu-150 akhuluma ngezingonyama, abonisa ukuthi zajwayelekile kubabhali beBhayibheli. Ukulandisa okuningi okuhilela izingonyama kungokomfanekiso, kodwa okunye kungokoqobo. Ngokwesibonelo, uSamsoni, uDavide, noBenaya babulala izingonyama, abanye babulawa izingonyama. Ezikhathini zasendulo, izingonyama zase-Asia zazitholakala kusukela e-Asia Minor naseGreece kuya ePalestina, eSyria, eMesopotamia nasenyakatho-ntshonalanga yeNdiya. Lezi zilwane ezazisatshwa futhi zihlonishwa zazivame ukubonakala emdwebeni esodongeni yasendulo. Umzila wodwende waseBhabhiloni wawuhlotshiswe ngezitini ezicwebezelayo ezinemifanekiso yezingonyama. Kungenzeka ukuthi amabutho ayezingela izingonyama ePalestini ngasekupheleni kwawo-1200 CE. Kubonakala sengathi ngemva kwawo-1300 izingonyama zazingasekho kuleyo ndawo. Nokho, eMesopotamia naseSiriya zaqhubeka zikhona kwaze kwaba ngawo-1800, kanti e-Iran nase-Iraq zaqhubeka zikhona kwaze kwaba sengxenyeni yokuqala yawo-1900. Sesiphelile isihloko.